Tuchakeda nimepata mwingine anayenipa raha, mambo hadharani penzi alinacha, nafanye nini kwingine ashaniweka sawa, penzi kuchi kuchi ota usiku tulali si tunakesha, fundi anayaweza tulipo mwezi fika tampae, tumefunga kufuli si atujaegesha, mbona mnateseka, oh my baby. Sweetie my lover, kuwa na wewe ni bahati, hata waseme umeniroga paka mwisho sikuachi.
Te amo.